mwana wanga wovola wekume era werinde wangu nkwagaliza omusajja w'obuvunanyizibwa akufaako era akukwagala
nsanji nsanji oh nsanji nsanji mwana wange eyafaanana kalanji nze nkutya nnyo kulokemebwa balenzi ba kuno amatoga ggulo owulira ebigambo bya wano ne mbatya nnyo laba enkenene ezabaze wano bwezengera onogooka bula abayala ba kuno okuwona wango wanga wungula ekira babanga tannali ekibuto kimulebera omwana wango wango wanga wungula ekira babanga tannali ekibuto kimulebera ab'emitala eri n'ab'emitala eno mwenna ndibalwanya kanga tabangula eddubi ab'emitala eri n'ab'emitala eno mwenna ndibalwanya kanga tabangula eddubi atemo na mpaki kanga tabangula eddubi enyimba za daddi kanga tabangula eddubi zezankuza mu nsi kanga tabangula eddubi ziyimbe mwana gwe kanga tabangula eddubi
ebintu byansi bigendeko mpula abantu abasinga mitima janjaba bazwakidde balunduka ng'embwa z'okukyalo nsangi otandise okusuna ebbeere mwegendereze empisi ku social media abakunyigira amaaso bagendeko mpola abakusiya bagambe aga ab'emitala eri n'ab'emitala eri mulabule ssewazzike oyafukule ku ne waŋŋaawulire oyawungule kira
ab'emitala eri n'ab'emitala eno tabangula eddubi ab'emitala eri n'ab'emitala eno mwenna ndibalwanya kanga tabangula eddubi atemo na mpaki kanga tabangula eddubi enyimba za daddi kanga tabangula eddubi zezankuza mu nsi kanga tabangula eddubi ziyimbe mwana gwe kanga tabangula eddubi wanga abakumuyigo wango wanga yiga n'emboga ey'ebbango naolofu ya mulema yebanka wamwa mwekweka mbukwate ekiriga koye wango alindabira wambwa muno temuli wambwa muno mulimu waddiga muno temuli wambwa alindabira wambwa muno temuli wambwa muno mulimu waddiga muno temuli wambwa omwana wango wanga wungula ekira babanga tannali ekibuto kimulebera omwana wango babanga tannali ekibuto kimulebera ab'emitala eri n'ab'emitala eno mwenna ndibalwanya kanga tabangula eddubi ab'emitala eri n'ab'emitala eno mwenna ndibalwanya kanga tabangula eddubi atemo na mpaki kanga tabangula eddubi enyimba za daddi kanga tabangula eddubi zezankuza mu nsi kanga tabangula eddubi ziyimbe mwana gwe.
Remember where you got it from. www.djericom.com.